tikupatsirani tisanthule Bible. Indi nthawi ya mtengo parali ya program ya tisanthule Bible. Program yopereka mpata kwa inyo ndine kuti titha kusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Kodi mudayamba mwawerengapo Bible buku lonseli pano nokha? Mudalimvetsa kodi? Mwai uliponso kuti musanthule nafe limodzi mprogram ya tisanthule Bible. Mbale Osman Chiramanda ndimene tisogolere posanthula Yesaya chapter 58. Ndipo nayu.
Ndipereka moni kwa inu okonedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa. Tele tiye ntiyambe ndi mawu a Mulungu amene apezeka pa Mateyu 6 kuyamba verse 20 mpaka 21 amene akunena kuti, koma mudzikundikire nokha chuma mmwamba pamene njenjete kapena dzimbiri siziwononga ndipo mbala sizibola ndi kuba, pakuti kumene kuli chuma chako komwe udzakhala mtima wakonso. Tsono mu programu yatha tinali kusanthula Yesaya chapter 57 kuyambira verse 6 tidalekeza 58 verse regular 3 mmene timaona zachitonthozo kwa olungama ndi chiweruzo kwa oyipa. Ndipo lero pamene tikupitiliza Yesaya 58 tisanthula kuyamba verse 4 ndi kulekezera chapter 59 verse 21 momwe tiona zakudzudzulidwa ndi kuvomereza machimo kwa Israeli. Verse 4, taonani inu musala kuja kuti mukangane ndi kutsutsana ndi kukantha ndi nkhonya yoyipa. Inu simusala kuja tsiku la lero kuti muveketse mawu anu kumwamba. Pano Mulungu akufotokoza chifukwa chomwe sangavomere chipembedzo cha Ayuda chomwe ndi chachinyengo kapena chachionetsero chabe. Taonani Yesaya akunena kuti chifukwa choona chomwe chinapangitsa kuti Mulungu asalandire kusala ndi mapemphero wawo ndi chakuti sanasale moyenera. Tamvani Mulungu pa Zekariya chapter 7 verse like 5 akunena kuti, nena kwa anthu onse a mdziko ndi kwa asembe kuti muja mukasala ndi kulira mwezi kwa chisanu ndi wachisanu ndi chidatu zaka izi makuma asanu ndi awiri kodi mukalira ine inedi? Kani kunena kuti Ayuda anali kusala ndithu koma sana siye kuchita uchimo monga anachita anthu aja akuninive. Taonani pamene anthu akuninive anasala onse anatembenuka kuchoka ku machimo awo kusiyana ndi momwe Ayudawa anachitira. Iwo sana kudzidwe ndi uchimo wawo ayi kotero kuti anapitilira ndi kusangalala ndi machimo awo. Anthu awa anali ndi mtima wachisiliro ndi wopanda chifundo chifukwa sanali kuwamasula akapolo wawo monga mwalamulo ayi. Ndiye nkhani kunena kuti pamene Ayudawa anali kusala anali kuchita modelera chiweruzo cha Mulungu chifukwa anali kufufuza machimo mwa anthu ena osati mwa iwo ena. Mwa njira ina sanakwaniritse cholinga cha kusala popeza cholinga cha kusala ndiye kuona so moyo wako wa iwe mwini kapena kudziweruza weka. Mmalo mwake anali kuona zoyipa za anzawo. Apa ndi pamene Yesaya akunena kuti inu musala kuja kuti mukangane ndi kutsutsana ndi kukantha ndi kukhoma nkhonya, kutsimikiza kuti nthawi iyi sinali yokangana kokha koma kumenyana komwe. Yesaya anali kunena momwe Ambuye anali kuzuzira akapolo wawo ndi anthu osauka amene anali kulephera kubweza ngongole zawo. Ndiye pamene anali kupitiliza kuzuza anzawo sikukanatheka Mulungu kulandira mapemphero wawo popeza anali kuchita chimenechi ndi cholinga chakuti amveke. Pachifukwa chimenechi Yehova akunena kuti inu simusala kudya tsiku la lero kuti muveketse mawu anu kumwamba. Ndiye phunziro likunena kuti iwo amene asala kudya ndi kupemphera na apitiliza kuyenda njira zosalungama angonyazitsa Mulungu chabe ndi kudzinyenga wokha. Verse 5, kodi kusala kudya kwoteloko ndiko kunandisankha? tsiku la kuvutitsa munthu moyo wake? Kodi ndiko kuyeramitsa mutu wake monga bango ndi kuyala chiguduli ndi phulusa pasi pake? Kodi uyesa kumeneku kusala kudya ndi tsiku lovomerezeka kwa Yehova? Tsono mafunso onsewa akulinga pakuti kusala kudya ndi kudzisautsa mthupi sikuli ndi cholinga chongofuna kudzionetsera kapena kuti munthu aveke ayi. Ichi ndicho chimene Ayuda analakwitsa nacho chifukwa amaganizira kuti akhoza kupezamo cholowa mu mchitidwe umenewo. Kusala kodzionetsera ndiko kusala kumene Mulungu salandira. Iye akunena kuti kusala koyenera ndiko kumene kutsogoza chilungamo, kutsogoza choonadi, kukoma mtima, komanso kuonetsa moyo wachiyero. Kunena kuti kusala koyenera kumatsogoza wokhulupirira kuunikanso zolakwa zawo ndi kukonzanso mitima yawo. Wokondedwa anzanga Paulo, lelo nkhani yosala yalowa mchizo lawezi. Kodi palibe ena mwa ife amene amakangalika kusala, amene sitikwanilitsa cholinga cha kusalako? Mwachimenechi tikunenetsa kuti mipingo yambiri ili ndi chizindikiro cha chipembedzo pamene mphamvu yake anayikana. Verse 6. Kodi kumeneku sikusala kudya kumene ndina kusankha kumasula nsinga zoipa ndi kumasula zomanga goli ndi kuleka otsendelezedwa amuke mfulu ndi kuti muthyole magoli wonse? Pano pali mawu ofunika kwambiri makamaka pa nkhani yosala kudya. Mundimene imene Yehova akunena kuti ngati inu mungafune kusala kudya muyenera kutsatira zomwe Mulungu anena. Ndiye akunena kuti pamene inu musankha kusala kudya simuyenera kudzionetsera kuti anthu adziwe kuti ndinu achipembedzo ayi, komanso muyenera kusiya zinthu zonse zomwe zimasonyeza wodzazidwa ndi uchimo. Inu muyenera kuyamba kuchita mokhulupirika mu zinthu zanu zonse mulankhula ngakhale kuchita m'malo mongo mavala ziguduli kapena maphulusa, muyenera kukhala woyera mkati mwanu. Okondedwa anzanga Paulendo, nkhani pano ikunena kuti kuchita mwambo wosala kudya ndi chinthu chabwino komanso chinthu choyenera, koma mwambowu uyenera kuchitika ndi chilungamo, chifundo ndi kukoma mtima pa anthu amene afuna kuchitidwa chilungamo. Iwo amene ali akapolo ayenera kumasulidwa pa nthawi yake, kutanthauza kuti munthu asaganize kuti akhoza kusangalatsa Mulungu pakuchita zinthu zoonekera kunja kokha pamene mkati mwake muli zonyansa. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu akunenetsa kuti munthu otere adzakanidwe ndi Iye. Verse 7. Kodi sindiko kupatsa chakudya chako kwa anjala ndi kuti ubwere nawo ku nyumba kwako au mphawi otayika? Pakuona wamaliseche kuti umveke ndi kuti usadzibisire wekha achibale chako. Ndime ino ikuonetsa mchitidwe umene unali pakati pa Ayuda, umene sumalabadira anthu aumphawi ndi anthu osowa. Ayuda akudzudzulidwanso kuti sanali kuonetsa chidwi kwa abale wawo. Ndiye Mulungu akunena kuti ngakhale iwo anali kuchita mwambo osala ndi kuvala ziguduli ndi phulusa, koma chipembedzo chawo chinali chozizira. Kutanthauza kuti chipembedzo chawo chinakhazikika pakusunga miyambo pamene mitima yawo inali kutali ndi Mulungu. Nkhani kunena kuti pamene munthu ayika mtima wake pa Mulungu, nthawi yomweyo amaganiziranso za anthu ena. Munthu uyu ndiye amene amafunitsitsa atakhala mdalitso kwa anthu ena ndi kumathandiza madela wena. Kutsimikiza kuti inu ngati wokhulupirira simungakhale wodzazidwa ndi udani pamene mukudziwa Mulungu ayi. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu anawawuza kuti chipembedzo chawo chinali chopanda ntchito popeza anali kuchita miyambo chabe. Tretonani Mulungu akupitiliza kuwawuza kuti iwo anali kutopetsedwa chabe kapena kuzuzika chabe popeza amafuna kuti aonekere kutsiku. Tele ndi chifukwa chake Mulungu akuwalimbikitsa kuti chipembedzo chawo chiyenera kuonekera moyo wawo wonse. Lelo anthu ambiri akhazikika pa chipembedzo, koma chinthu chofunika kwambiri ndi kukhala ndi ubale wabwino ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Kodi ino okondedwa, chipembedzo chanu muli nacho ndi ubale wabwino ndi Yesu Khristu. Verse 8. Pomwepo kuunika kwako kudzawalitsa monga mmawa, ndi kuchira kwako kudzaonekera msanga msanga, ndipo chilungamo chako chidzakutsogolera. Ulemerero wa Yehova udzakhala wochinjiliza pambuyo pako. Tsono pamene Mulungu achula zakuunika, ndiye kuti pali lonjezo la chizindikiro chakudalitsidwa. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu sangaonetse mdalitso wake kwa anthu amene achita chipembedzo chosamukondweretsa. Ichi ndi chifukwa china chimene dziko sili kukhulupirira mpingo kukhala malo kumene kungapezeke Mulungu. Kunena kuti anthu alibe chikhulupiriro ndi mpingo chifukwa sakhulupirira kuti Mulungu akhoza kupezeka kumpingoko. Nkhani kunena kuti Mulungu sangapezeke mchipembedzo chomwe muli miyambo chabe, pamene mitima ya Khristuyo ili kutali ndi Iyeyo. Mwa njira ina tikunena kuti Mulungu amafuna kuti kuunika kwake kufikire dziko lonse lapansi kudzera mchipembedzo chomwe ife tichita. Kodi inu ndinu chiwalo cha mpingo chomwe chimaonetsa kuunika, kapena chomwe chimaonetsa madaliso a Mulungu? Verse 9. Pamenepo mudzayitana ndipo Yehova adzayankha, udzafuula ndipo Iye adzati, ndine pano. Ngati uchotsa pakati pa iwe goli, kukodola na moyipa ndi kulankhula moyipa. Mundime ino tikuona mo chilakolako chakuti Mulungu amafunitsitsa kubva mapemphero ya anthu ake kuti awadalitse. Kunena kuti amafuna kutsegula mazenera amadalitso ndi kuwa kuthulira pana akewo. Koma taonani kuti mitima yawoyo sinali yotseguka kuti alandire madalitso amenewayi. Mwina mapemphero wathu okondedwa sayankhidwa sichifukwa chakuti Mulungu sakufuna kuyankha ayi, koma pali chifukwa chakuti mitima yathu siyotseguka kapena kuti siyokonzeka kulandira madaliso amene Mulungu afuna kutipatsa. Tamvani Mulungu akunena kuti pamene ife timuyitana Iye adzayankha. Tile ndi chinthu chorontoza mtima kuona kuti pamene ife tiyitanira pa dzina la Mulungu Iye amakhala ali pafupi. Okondedwa anzanga apaulendo, nkhani kunena kuti ngati ife tifika kwa Mulungu pamene talapa machimo athu ndi kufuna kumutumikira, apa ndipo pamene tingakhale ndi chitsimikizo chonse kuti Mulungu adzava kuitana kwathu. Kutsimikiza kuti Mulungu ali wokonzeka kubva kuitana kwathu ngati tikudza kwa Iye mwa mwana wake ndi mtima wowongoka. Ndiye tikunenetsa kuti ngati tipemphera koma osayankhidwa zikutanthauza kuti ife ndife amene tili ndi vuto osati Mulungu. Verse 30. Ukaletsa phazi lako pa sabata ndi kusiya kuchita kukondwelera kwako tsiku langa lopatulika, ndi kuyesa sabata tsiku lokondwa lopatulikira la Yehova lolemekeza, ndipo ukalilemekeza ilo osachita njira zako zokha, osafuna kukondwa kwako kokha, osalankhula mawu ako okha. Okadedwa, ndifuna pano tiyambe ndi mawu akuti Mulungu anapereka tsiku la sabata kwa Israeli. Tere tili ndi umboni pa Exodus chapter 31 verse 16 ndi 17, pamene Mulungu akunena kuti chifukwa chake wana a Israeli azisunga sabata, ndicho chizindikiro chosatha pakati pa Ine ndi wana wa Israeli. Tsono nkhani ili mundime tawerengayi ikuchoka pa Aheberu 4 verse 1. Pamene pali mawawa kuti, chifuwa chake, tiwope, kuti kapena likatala lonjezano la kulowa mumpumula wake. Wina wa inu, angaoneke ngati adalibelewera. Kutanthauza kuti Mulungu, anapeleka lonjezo la kuti inu ndine, tikapeze mpumulo. Ndiro tanthauzo la sabata. Umene anaulengeza. Ndipo akuchenjeza kuti siko wafunika kuti wina wa ife akapezeke kuti sana landile lonjezo la mpumulo ake. Talepa verse 10, ndipo pamene akutsindika kunena kuti pakuti iye amene adalowa mpumulo wake adapumulanso mwini wake kunchito zake monga so Mulungu kuzake za iye. Tere nkani kunena kuti Yesu Kristu anagwira ndi kutsiriza nchito yonse imene ndiyo yenera chipumutso chanu ndi changa. Inu ndine tiyenera kukhulupirira kwa thunthu mu nchito yomwe Kristuyo anayigwira mʼmalo mwathu. Kunena kuti pamene tikhulupirira motere tikhala nawo mpumulo kapena kuti tikhala wotsimikizika mtima kuti tinalandira chipulumutso. Kwadi ino akhondedwa, munalandira kale mpumulo umenewo. Taonani Mulungu afuna inu ndine tinkhulupirire mwana wake amene ndi Yesu Kristu kotheratu. Apa ndipo pamene tingalandire madalitso ake amene ndi ochuluka, ndipo adzatsegula njira zomwe tingamtumikire iye. Tele ndi chinthu chomwe chinapanga Paulo kulowa mu utumiki wa Uthenga Wabwino, ndicho kulowa mumpumulo wakupulumutsidwa kwake. Tiyentiloweni mu Yesaya chapter 59. Mu chapter chino Mulungu akupitilira kupereka zolakwa za Israeli komanso akuwadzudzula. Zolakwa zawo ndizo zimene zinadzitsa moyo wa chisoni chifukwa chipembedzo chawo chinali chodzionetsera chabe. Ndiye Mulungu samava kulira kwawo chifukwa cha uchimo wawo, koma osati kuti Mulungu anawaumira mtima ayi. Lero lilonso anthu ambiri amaganiza kuti Mulungu ali ndi vuto losavetsetsa. Ayi ndithu, sizili chomwecho. Mulungu amativa bwino lomwe, koma ife ndife amene tili ndi vuto. Verse 1. Taonani mkono wa Yehova sufupika kuti sungathe kupulumutsa, kutu lake silili logonta kuti silingave. Koma zoyipa zanu zakulekanitsani inu ndi Mulungu wanu, ndipo machimo anu abisa nkhope yake kwa inu kuti iye sakumva. Nkhani ili mundima ino ikunena kuti Israeli sanapulumutsidwe nthawi ya mneneri Yesaya, osati chifukwa chakuti Mulungu analephera kwa apulumutsa ayi. Dzanja la Mulungu silalifupi kapena so kuti panali vuto linali lonse lolankhulana ndi Mulungu ayi. Teleta vani mkulu wina wotchuka wotchedwa Alexander McLaren, amene ananena kuti si chifukwa chakuti Mulungu ndi wamkulu ife ndife wochepa, kapena si chifukwa chakuti iye ndi wamuyaya ndipo kuti ife ndife wosakhalitsa ayi, kapena kuti iye ndiye wamphamvu yonse ife ndife wopanda mphamvu kuti sangathe kutipulumutsa ayi, koma chifukwa cha machimo athu basi. Lero lino ife tili ndi vuto lomwe lokondedwa kuti uchimo wathu ndi umene watilekanitsa ndi Mulungu wathu, kutsimikiza kuti sitingalandire mdalitso wa Mulungu pokhapokha tilape machimo athu onse. Iyi ndiyo njira yokhayo yomwe anadzanayo Ambuye wathu Yesu Kristu kuti pamene tikhulupirira mwa iye Mulungu adzakhuthula madalitso ake pa ife. Haleluya. Kodi ino munayilandira kale njira imeneyi? Verse 9. Chifukwa chake chiweruziro chili patali ndi ife, ndi chilungamo sichitipeza tiyang'anira kuwunika koma taona mdima, tiyang'anira kuyela koma tiyenda mu usiku. Awa ndi mawu olapa kapena kuti mawu ogonja pamaso pa Mulungu wochokera kwa Israeli. Taonani pano akuvomerezadi kuti ali mu mdima. Kunena kuti chipembedzo chawo chakhala chodzionetsera chape. Moyo uwu okondedwa ndiwo moyo umene unathandiza mkulu wina wa chuma chake, amene anafika potopa ndi kuchita chinyengo pa chipembedzo chake. Ndiye anafika poonena kuti watopa kotera kuti anapereka moyo wake kwa Ambuye Yesu Kristu. Apa ndipo pamene anapeza mpumulo wa moyo wake. Ichi ndi chimene chikufunika lero lino kondedwa. Nchitidwe uwu ndi umene ungabweretse kusintha mu mpingo wathu. Kwadino okondedwa, ndinu mmodzi wa anthu amene ananena kuti anatopa ndi chipembedzo chopanda ntchito. Verse 10. Inde tiyambasa monga iwo opanda maso, tiphunthwa usana monga mchizilezile, tili mmalo a mdima ngati akufa. Israeli ali mu mdima. Ichi ndicho chithunzi cha munthu amene alibe ubale wina uliwonse ndi Mulungu. Koma pamene Israeli adzalunga mitsidwe kwa Mulungu, ndipo pamene adzaona madalitso a Mulunguyo. Kunena kuti kulapa kwa machimo anu ndiko kumene kungapangitse inu kukonzanso bale wanu ndi Mulunguyo. Inu mwenera kumasuka kumuuza Mulungu za chimo lanu, ndipo kuti mwatsimikiza kulisiya chimolo. Kunena kuti simwenera kuchita mosheshalika, koma kulapa kochokera pasi pa mtima. 20. Ndipo mwombolo adzafika ku Ziyoni, ndi kwa iwo amene atembenuka kusiya zolakwa mwa Yakobo, ati Yehova. 21. Ndipo kunena za ine, ili ndi pangano langa ndi iwo, ati Yehova, mzimu wanga umene uli pa iwe ndi mawu anga amene ndayika mkamwa mwako sadzachoka mkamwa mwako, pena mkamwa mwana wako, pena mkamwa mbewu yako, ati Yehova, kuyambira tsopano ndi kunthawi zonse. Nkhani ili mundima ino ndiyo imene anthu ambiri amafusa kuti kodi mtundu wonse wa Israeli udzapulumuka. Yanko likupezeka pa Roma chapter 9 verse like la 6. Pamene Paulo akunena kuti, koma sikuli ngati mawu a Mulungu anakhala chabe ayi, pakuti onse akuchokera kwa Israeli si ali Israeli. Kutanthauza kuti Israeli amene adzapulumutsidwa ndiye yekhayo amene anakhulupirira Yesu Kristu. Momwe monse lero lino okondedwa, si anthu onse amene amapembedza adzapulumuka ayi, koma amene avomereza kuti Kristu ndiye Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo. Ndiye pamene tiwerenga Zekariya chapter 12 verse 10 tipeza mawu akuti, ndipo ndinatsanulira pa nyumba ya Davide, ndipo okhala mu Yerusalemu mzimu wachisomo ndi wakupembedza, ndipo adzandipenyera ine amene anandibyoza, na adzamlila ngati munthu alila mwana wake mmodzi yekha, na adzamvera zowawa mtima monga munthu avera zowawa mtima mwana wake woyamba. Okondedwa, ndifuna titsirize ndi mawu akuti Mulungu akuudza ku Ziyoni tsiku lina. Apa ndipo pamene padzaperekedwa chisomo kotera kuti Israeli adzalapa machimo ake. Tsono kwa inu ndine, ino ndiyo nthawi ya chisomo kuti tilape machimo, kuti tikhale pa ubale weniweni ndi Mulungu wathu. Telekwa lero ifa ja nthawi, tilekeza pa ndipo timasanthula Yesaya chapter 58 kuyamba verse 4 ndikulekeza chapter 59 verse 21 mmene timaona zakudzudzulidwa ndi kuvomereza machimo kwa Israeli. Ambuye awalitse nkhope yake pa inu. Amen.
Zantengo patali zomwe tamva mprogramu ya telero ya Tisanthule Bible, pomwe taunika mawu Mulungu ku Yesaya chapter 58 komanso pang'ono chabe 59. takazikama ndi tumachapta awiri amenewa ofunikira zedi kuti tiwamvetsetse. Mprogramu yathu yotsatira mbale Osman Chiramanda azapitirize kusanthula Yesaya chapter 60 ndipo kumeneko tizamva zambiri. Yesaya chapter 60 monga tizamva ndi chapter chomwe mbale wanga wina wacha ama ikonda kwambiri machapta menewa a 60 ndi 61 koma izonza mprogramu yathu yotsatira. Kwa lero ndikusiyeni ndi makera awa atisanthule Bible Box 52 lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 lilongwe. Email ndi radio@twrmw.org ndipo ma SMS ku 0833500222. Pa internet pali program ya Tisanthule Bible pa kera i ttb.twr.org/tjewa ttb.twr.org/tjewa. Mukhoza kupeza po zambiri Ambuye akudalitseni ziko.